if you shall need you are.
That's msafi.com.
Mtoto mashallah, nyuma mlima kitonga. Na tupendane kama rangi na kinyonga. Kwanza achana na wapambe wanaochonga. Nikileta mboga we ugali utasonga. Ya nini dawa ya macho wakati mapenzi ni upofu mikwako sioni. Wakisema na kupenda, mimi hapa nitawajibu kwamba nimekweka moyoni. Kwanza chuma oji na wala sio feki.
We uko nyuma kama umepigwa jeki.
Respective imeka my talent you appreciate. Watachana wao situko mpaka. Na niko nae hadi 2026. Nitazikwa nae hadi 2027. Na ngangana nae hadi 2029.
Trust me, whatever me and you.
Na kifita lazima utamshanga. Kifuwa ni saa sita na tembea na masa. Na siyo kwenye raha ni shida na nfumilia. Hepenzi la mani kwa kesi kukosia njia. Na ukitabasamu kula na kwa sahamu. Nimekupa funguo ingia kwenye milango ya fahamu. Na isi baba ya kofundi mana nyuma fulu jiksam. Kama moyo nshakupa na komba nsukume damu. Uzuli liyokuwa nao wadi mwili unanisisimuka. Yani ukinitazama mizimu yenyewe inaamka. Wendo upana chocholo, sasa nimepita jeguta. Walinapikiwa wanazi, chumbani ndo napewa futa. Kama mapenzi drafti, moyo umeupiga supa.
Mapijo ya moyo yanasimama mchumbani umaukisuta.
Respective imeka my talent you appreciate. Watachana wao situko mpaka. Na niko nae hadi 2026. Nitazikwa nae hadi 2027. Na ngangana nae hadi 2029.
Trust me, whatever me and you.
Ah, if you shall need you are. Yes, the talent japa. Side baba Jamila. Ketu Mr. Blandi. Ali Smoker.
Talent you appreciate.
Blaza Chidi Lei Mama Nurati Wabila Zola Zaki Skupengi Dachi Msafi. How is Gani we Namazuna we. With love we Jeba Miata Tustini I can so genius. Dear Mr. Medit Namasko Baba Kisairi Kavana Vialo. Unajua unaongea na nani?
Produce of me, Kalomishi.
Nani konai, hadi bilishi na sita. Nitazi kwanai, hadi bilishi na saba. Nangangana nai, hadi bilishi na tisa.
Msafi kasambaza tena.